uSamuweli wesibili isahluko 9 uverse 1. UDavide wathi, usekhona yini oselendlini kaSawul ukuba ngimenze lomusa ngenxa Jonathani na? Verse 2. Kwakukhona endlini kaSawul inceku egama lalo nguSiba. Bambizela kuDavide, inkosi yathi kuye, ungusiba na? Wathi, inceku yakho inguye. Verse 3. Inkosi yayisithi, akusekho endlini kaSawul noyedwa engamenzela umusa uNkulunkulu na? USiba wathi enkosini, uJonathani uselendodana elunyonga ngenyawo. Verse 4. Yathi inkosi kuyo, iphi na? USiba wathi enkosini, bheka isendlini kaMakiri indodana kaAmiyeli eLodebari. Verse 5. Inkosi uDavide yayisithuma yamlanda endlini kaMakiri indodana kaAmiyeli waseLodebari. Verse 6. UMefibhoshethi indodana kaJonathani kaSawule wafika kuDavide wawa ngobuso wakhuleka. UDavide wathi, Mefibhoshethi wathi, nansi inceku yakho. Verse 7. UDavide wayesethi kuye, ungesabi ngokuba impela ngiyakwenzela umusa ngenxa kaJonathani uyihlo, ngikubuyisele lonke izwe likayihlo uSawuli, udle njalo etafuleni lami. Verse 8. Wakhuleka wathi, yini inceku yakho ukuba ubheke inja efileyo njengami na? Verse 9. Inkosi yayisimbiza uSiba inceku kaSawuli yathi kuye, konke kukaSawuli nokwendlu yakhe yonke ngikunike indodana yenkosi yakho. Verse 10. Uyakumlimela umhlabathi wena madodana akho nenceku yakho uvune ukuba indodana yenkosi yakho ibe nokudla. Kepha uMefibhoshethi indodana yenkosi yakho uyakudla njalo etafuleni lami. USiba wena madodana ayishumi nanhlanu neyinceku engamashumi amabili. Verse 11. USiba wathi enkosini, njengakho konke inkosi yami, inkosi eyale ngakho inceku yakho iyakwenze njalo inceku yakho. UMefibhoshethi uyakudla etafuleni lenkosi njengenye yamadodana enkosi. Verse 12. UMefibhoshethi wayenendodana encane egama lalo nguMikha. Bonke ababehlala endlini kaSiba babeyizinceku zikaMefibhoshethi. Verse 13. UMefibhoshethi wayesehlala eJerusalema ngokuba wadla njalo etafuleni lenkosi wayelunyonga ngezinyawo zakhe zombili.